Jack in the bag.
King Hyde. Bad is bad. Hyde management. Yeah. Bad is bad. King Hyde. Baby, Gwenda. Amaiso gawa guna kavina Wembirula wena ni mpunga Mwana musiki mali okasemera Awa yae wana kakuruwa nira Mwana musiki diyo kantera Ebi awe viona binyumira Mwana musiki nyewe kugonza Baby nkwenda Kwenda turagenda Yo kwenda sabo tantina Sente nina wademu wayala Baby kumatirati vya katimba Yone vyo kwenda sabandete Yone kyo kwenda ndareta At least ndari ayo na kaloni Baby kwenda Baby, Gwenda. Yeah, yeah, yeah. Baby, Gwenda. What is bad?